My Valentine,
it's the kiss, baby.
Valentine, you're my Valentine.
Moyo wake wa thamani, amenipa bure. Mtoto shepuka itupa kule siyo wa zamani. F2 mule mule, kadogo kadogo utasema kapo shule. Ana tumbo flat, kajaliwa hips. Kila picha cheko, naziona lips. Hapendagi pombe, nikeki na chips. Siyo wa kidimbwi wala simuoni tips. Moyo na mfungulia, yeah. Akaya malikia mwenye sura di tabia, yeah. Kanilasha achani si kama kapaka wanja anawaka bila takujipamba ana uzungu chembe chembe za Mwanza tatoa mali kwa msema sanja.
Valentine, my Valentine, Valentine, you're my Valentine. Valentine, my Valentine, Valentine, you're my Valentine.
Special for you, baby. I love you.